nyumba ya mubisi ne kuharia tondo na takira no ikario kawaiti tondo ni utaukiirwo nyamukirisi ne cia muci wega ona kemi na ndathimi ni tuya tisimaga muci twaga urumwe tugayukanio njero igakamagirwo ikaya tukiamukiria ruria rwako yone tuigage wendani mbere wike witu ni thahabu ithe tukirega kumenithanio gwitwo mugiku yu tikurumwo tutikumenwo na twimene gwitikira na kwienda ni kuonagia ngoro na ihenya mokana thayu ni mamukirwo
no maiguithio wendani mbere
mokana itio mathikiririo
no mamenye urumwe mbere
thayu wendanio na urumwe
ni ngoci tukirume nyambo
Mugeni atao keiro atetu meta geta nakira Kaigo nako mune maiguithanio ciana ciithe moitiruaga Kamati mona njamba na itugene monio gucokia ruirigo Tutikare kietha cia rurire tukarigia kuriithio mara Tikanwa othe kaigaga ngemi karokoragiria ndathimi Gikuyu ikarai mwiguite mbugu yathiganie rinjira Tiria nyumba ni nyumbora nie tutoragia ni kwaria kimwe Togonderera tuhurujanio tukarigia twinjararu Mokana thayu ni mamukirwo
No maiguithio wendani mbere
Mokana itio mathikiririo
No mamenye urumwe mbere
Thayu wendanio na urumwe
ni ngoci tukirume nyambo
Tumire nyumba zicirirwe no nio ndumiriri Ndehoya mutige kwienda mwambe mucokie maitho na muci Mukiaraniria kwenda mumenye ati muci ukuaga kagoro Tukuiyuri ikumbi twethia rwiga tugatahirio na kameni Kio gitundikio twamenerwo tunyururio twetwetahiri Na tukiraga aria ngimetoro kuma thaine ritanaitika Gikuyu gutiriri mukanye kanyage gikanyire rege Warire ndagathi nie waire nyumba itire ciari manira Mokana thayu ni mamukirwo
No maiguithio wendani mbere
Mokana itio mathikiririo
No mamenye urumwe mbere
Thayu wendanio na urumwe
ni ngoci tukirume nyambo
Aria metoro ni marahurwo na merwo ni kuri undu nahi Itie kienda kuria mwana yambagia kwigwatia ranunga mburi Thina wa mugikuyu ni utige kuma kwi mugikuyu uria ungi Urigithathi wa maithe maitu tutikawendie mbeca igiri Nyumba ndiakagwo ta ya wakini no ni iyagwo murathire Tugithita tutigatagwo muruwira kwene ndomaga Nituambe tunine ruo ngoro tutana kinya gutua matua Mwana ni ahurwo acoketio mucii tondu mucii arenda teagwo Mokana thayu ni mamukirwo
No maiguithio wendani mbere
Mokana itio mathikiririo
No mamenye urumwe mbere
Thayu wendanio na urumwe
ni ngoci tukirume nyambo
Urumwe witu ni hinya witu Wendani witu ni ngoi Naguo wiki witu utugunaga kiroruma nyambo kawaiti muci uyu muthuri tugeragwo rugito uigagirirwo thome
ni thayu samindo ona kinya giake-ri iguagitagia una ritho giakionaga